ky'omulungi kalala kulunowe katali kirya kale nno omusibe wakulunyunya tatoba ebyawano nga webitekwe kamanjo obibulira wae kumino ebiragira omukka muliro ebyange nawe byeraga nze muli gwe manje ensimbi tompa siwo wange kalala nawanyizize kisonyiwo kisaba ono wange akuwe nze simanyi na kintemba anteekako tusanyalaze nzenna nenfa tetaga bakinukirize anfulubanya ebitole by'omukwano nze simanyi na kintemba anteekako tusanyalaze kinukirize anfulumanya ebitole by'omukwano akawoo karakawoo katabula koliko mbitera nayakalusa kukasuka lulibe wanywegera tiya mukikali wahaita satukale nga sinaba babuli wenziririza kulaba mwenya beibosika bulungi kulika amakubo olwo mulongo wange owai waleka kiwuduwudu olwo wandeka wanunga sikya naye wendija olimanya kyokusirika siri mutini olikwasebiri akuwa wabikuta wewafuna siwendi tesimanyi na kintemba ateekako tusanyalaze atetaga bakinukirize anfulumanya ebitole by'omukwano tesimanyi na kintemba ateekako tusanyalaze atetaga bakinukirize anfulumanya ebitole satu kale na sinaba mabuli wenziriri zangulaba umwenya beibo sekabulungi na yere ndi jaroli manya chokusiri kasiri mutini oli kwa sebiri ya kuwawa vikuta we wafuna siwendi
nasema nina chintemba yanteka kama sanyalaze atetaga bajinukirize
nze simanyi na kintemba ateekako tusanyalaze ateetaga bakinukirize
anfulumanya ebitole by'omukwano.